Nkwasɛm bɛni onua ɛbra so sɛ ɛbɛti nkwasɛm. Wɔde asɛ bɛfo bibi ɔbɛn no wɔase wɔ sɛ nkwasɛm berɛ na ɛdu yɛ msomfo akwaefo no anim kyɛ asɛm yi. Asɛm fi Life Word Media Ministry hɔ na ɛde berɛ wo. Wɔde asɛ bɛfrɛ bibi ɔbɛn wɔ na wɔase wɔ sɛ nkwa asɛm berɛ du. Asɛm a ɛma nkwa, asɛm a ɛma anidasoɔ, asɛm a ɛma ahotosoɔ, na asɛm a ɛma wo. Which will show ye oh a brabum. And I was so a man who can say, Ubichi and Quasem. My dear Bacqua, Professor Wien, he said, But for Bibio Ben, when I was saying Quasem brain Edward, and also a bay part of evangelism. Sir Patrick Medina and Yugusua A, say a betray a cry, a ma radiation Christo, when I buy a tosu meaning. Iwo yam som fa kwa hefo na nemo cha asemi. Eni di mo mesere se bo ya bo mpae. Obo mu fo eja o mada wasi wa kwenja o di amaye. Wadi bi ya dwene enti ase ni. Ni bi ya komo mu. Na enji wasem no. Asema yam fremu. Asem yo krojen. So yo ho dia. Wadi mu bi anyo yira ba. The only one wo hu. Na wasem so. Not if I did only one so, I could swap one out to me to him. And I was sick. My dear Christo demo, and I may bomb by you. Amen. Only I may war, so I may war. The dangers of planting discord. Say, ye quashe baby, near bopper bonny, it's ya, ye near. Now, dear Medus, we may war. We can't me no be able to mind about it. Say, a tro, any in Naya, a two America, na a cushy in Boja, a dibimugu. And sa, and also, a she in Boja, a di a bim a goo. Funny meaning, na maka wasem. Ibe mu asem awe ewo mebusem a eye niti nsia ni mu edunsia kosi dunkron. Baba se meka edunson no. Na wati ase yi ba. Ani si eni etanton. Ani atro takrama ne nsa ehwie mboja edibim ku eni atranton aka wasem atro aso aka ne kakra atro etibi de nipa ko oseyem atro edi nipa ko ohaw na amane mu obi owa atro sem kranti no amane ko ohiem ebi so di atrosem etu de nyane ho na na wiye no wo kan ma chi uti du mienu yeme dia sa ancient Mary chapter 12 verse 36 me kwa no kwa asem hu biara obi firi obi bie nu ma biara bebu hu aten asem biara be firi obi nu ma biara bebu hu aten edi se wo ko di atro kan wo se enene wo di atro no no mse wa fa ho di pebebe e di atro sem mebi mu da prison e mebi mu ahwe wo monkwa e mebi mu ahwe wo japade e mebi mu akọ seye na amane mu bi kwa atro sem ti ama na akọ ohia mu patonia e be se mebi sa wo na se na wo di atro na na wo nyade mfa so ben ne wom osimi wo ho enso no ni wo enchei na otwikwa mai na onyankopon ennam meso ema manya akonya ni asafo a miwo mu aye Bible Baptist Church ewo Kenya si kwabre ya Asante Region Ghana na na me no che se yenhwe yanoka sayi yɛhwɛ atoro a yɛdi na yɛbɛho nyɛ ho asotwe daakye ne nsa a ɛno nso ɛhwɛ mogya a ɛdi bim agu mekan ɛhoma bi na ɛnkyɛe saa yɛasɛm wɔ ɛsi hɔ America a wowura yi na ɔmoyɛ talented program bi na ɔba aseɛ nnipa no ɛwɔ 72 years I think so na 72 years a ɔwɔ sab ne n'atadeɛ ne ne yie a na ɔde bɛpue saa program no ase no nyinaa no na sɛ bi ɛnyɛ nika na ɛnyɛ ɔno a nanso nana wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛba de n'abrabɔ bɛdi adanseɛ akyerɛ afoforɔ n'asɛm ne sɛ ɔsɛ ɛberɛ a ɔwɔ 18 years no asɛ ɔkɔ sukuul na ɔba ɛna ne yɛpae sɛ obi akɔdi ɛwusɛm akɔkum obi ɛti yɛde to no so sɛ ɔno na ɛdi saa adwumadeɛ no ɛnyɛ nokorɛ ɔsɛ da bi mefiri sukuul na mu sɛ da ntadeɛ a no ɛhyɛ nnipa no ɛsɛw oo na ɛnyɛ nnipa bɛyɛ baako mmienu mmiɛnsa na obɛdi adanseɛ sɛ ane ɛnokorɛ mekora na mehɔ mehu yi ɔbaakofoɔ kohoɔdansefoɔ ne hwan yɛbɛbɔ no ɛde no akɔtom fiase kɔde fiase bɛyɛ 54 years abusua ama no nkyɛn nafofoɔ ama no nkyɛn obi apo no na deɛ naaba no sɛ ɛboa no sɛ ɔnkɔ fiase ne nkwanda nyinaa kɔsi sɛ ɔbɛwu na nadeɛ baakɔyɛ no sɛ ɔma no wie mfi ne nyankopɔn sɛ awurade asɛm menim ho hwee ne yɛde ato me so awurade bɛgye me ɔsɛ lord deliver me from all these atrocities Psalm 59 verse 1 and 2. Onu yi e de yɛ ne mpae bɔ. Onu yi bɛpɛ sɛ bɛkae hɔ. Na yɛhwɛ yɛtie. Ne yi. Onu yi ɔde yɛ ne mpae bɔ bɔ de biara ɔsɔ anɔpa a. Na wo sɛ mɛ wo ne sɛ. Ɛdan baako a ɛde ne kɔtu mu no. 18 years o. Kwae da mu saa. Onye a. 71 years no ɛna ɔmo sɛ obi aba sɛ ɔyɛ lawyer na wahwɛ cases biara nti ɔpɛ sɛ ɔfa owura no case no na ɔhwɛ yɛnhwɛ owura no mpae bɔ nabɔ sɛ mɛsɛ me nyankopɔn Psalm 59 verse 1 and 2 ɔsɛ me nyankopɔn gye me firi matamfo nsam bɔ me ho ban wɔn a ɔsɔre tia me no ho gye me mmuafo mu na gye me nkwa firidisomfoɔ na gye me nkwa firi mogyapɛfoɔ nsam ɔsɛ ne mpaeboa na ɔbɔ no no na adeɛ baako no sɛ ɛwɔ no yɛma New Testament Bible nti de biaa na ɔsua nnwom baako na lawyer no Brantia no baa no na ɔbɛfae ɔbɛkɔ steady papa no case no a nti ɔ steady case no na ɔsɛ no owura yi deɛ ne case yi mɛfa no amatoa so no a mahwɛ ɛno nti ɔhwɛ case no mu a de kɔ ɛyi kɔdi n'asɛm no nti man no nya at the age of 72 bɛpɛ no yɛyi no sɛ ɔdi nkonim no ɛsa no ɛnyɛ ɔno na ɛbɛ compensate no na sɛ sisi adedan na m compensate me ayɛ na saa berɛ yi mama ma nya ba wɔ asase we so at the age of 18 meni ba sia menhu me fie kwan na mehu biribiaa merefa mosi mi kwan mosi mani gie kwan esanse ye atro ene ensa etu obirika ko hwe moje dibim guo eti me kawo ya hye mun kran se do ni panyina ba po ni pa banyina ba yi o mani ab efri wo so ba wo nyankopon de onyine ni efri wo so da eti me ha me begina he talented program amu ye menso de wo mi mu no na me be ka kire mu nyina ase se to de din a enku ho me mu mu for Psalm 59 verse 1 and 2 for your own bible and so nyankopon a mam ko da fiasi for 54 years no na enida so ni wo omo bi bai cha ni panu kwa na ye wo no but wono bai ebe di masem ebe yi mi timinia ohun bi asama ohun anya no kwere kwa kanti owure tibia okom sa so na won so me ka kire wo se hwe na wan kodi atro se wo yo kristo ni sa go fon kodi atro ni na atro se wo kristo fo wo hunu e ma wo pa asam de ahye na obi twe bo ho nti no weni ensa ehwe mbuja edi bimegu ya kan wasama enye mindu ya utimi ya mishrao ya mindumu ya minkahu se wosu unko ya saadi ya nibi kwa ya saadi ya nibi unko dia turo mfentuwe biso ya nipana unko hamu etisadi ya wafasika ya na ude chuchano ukunu esanya ni yango bona beje na ase sabe dena mudi ya msika bia mudi mam dena mintumi efe mintumi sanko ware mba ufufuru biu me bi de se se mo simani je kwa mi bibia mabra bo nyina apem ne mudi amaye ne se me de ban nante na mudi di adanse ya hye onyankopon enum nya se ayan fa do so na mane nye ho en kwasem ana oti if you life word media ministry wo ana eba on chain yam soon for Akwa Hayford and me chance me the telephone number is 0244869499 0244869499 unya bomodi ase unko sa tv anu se ube behwe mojedi bi meku odi atrafo bi abra anya no kure sa azu na menu anso se bi di sa anyoma to a jina pinti na jina na bompa ya from Nyakopon na Nyakopon a oji uru anu sa Nyakopon so obejo ya mishra se uti nkwasem bye bye.